komandine popeza mavuta masuta munyu anzanga mulipe mulindimwe mavuta mulibe Ndagomandine popeza mavuta masuta munyu anzanga mulipe mulindimwe mavuta mulibe